Hei whakahuahua, mahi namarima te kaumāiwa. The place names for this chapter all contain the short o and the long o vowel sounds. Unfortunately, again it must be said that these sounds are frequently mispronounced by many New Zealanders. Listen carefully to each of these place names and then repeat them.
Horochu, Tokoroa, Piopio, Rotoroa, Rotowaro, Komakorau, Tokanui, Onehunga, Waitomo, Orakei, Otahuhu, Orakau, O Kaihau, O Haupō, O Pōtiki, O Torohanga, Rotorua, O Rongorongo, Rotongaro, Tongariro.
Horomaka, Rangitoto, Piopiotahi, Waihopai, O Poho, Te Tai o Marokura, O Te Poti, O Tautahi.